It's the same thing every day.
Alafu kitu nizataka kujua, is there a difference between how una handle like a female body and a male body deaths hapa Kenya na vile zo happen? Yeah. Like kuna high season na low season, yes?
Yeah.
So high season ni lini?
So
like, when do most Kenyans die na au dedishwa na nini?
Nice.
Mtu kama aje kuzoea kwa mocha, because we've had a few things.
Mm.
Tushasikia like kuna time bodies usai.
Nimepumzi.
Yeah.
How is that? Is that real? Oh.
So najua to the kawaida layman takuwa ni imeitoto analia.
Mm.
Lakini ni whatever ni formally.
Yes, but you know, Jeff, tulienda kuona maiti. Vile na hasho analiingia tu hivi. Aliona tu na hasho na kaanza kulia. Nikajua ni hasho nilivua.
Sisi kwa hivi, naweza kuingia hivi mfuko. Eh, stuff ilikuwa big.
Works among us.
Yeah.
Which tribe made did you nini?
Ah, ilikuwa msap.
Yeah.
Coincidentally.
Ekonene. Episode 578 tukisema Merry Christmas.
Yeah, Merry Christmas.
Yes.
Yeah.
Alafu pia tukiku advice kuwa hii show ambayo uko karibu kuwatch ni show hai make sense. Sababu leo ni siku ile Yesu Kristo amezaliwa. Lakini sisi tunaenda kuongea juu ya watu kudedi. So yes, hii show ni pia show ile tunasema since 2026 uko karibu kabisa. Hii ni show ambayo itakupatia motisha. Sababu tuko na motishian. Na motishian atakwambia kuwa ukiwa na ujinga barabarani,
yeah,
uta end up tu kwa tebo yake. So tulia tu. Hatujakuja kukutishia na motishian. So tuko na mse anaitwa Major Minor. Mse kazi yake wagani story na kudeal na maiti.
Yeah.
What's like some respectable names for maiti?
Mwenda zake, marehemu, hayati. Yeah.
Mfu.
Yeah, mfu pia.
Okay, yeah. Okay. Alafu pia nilisikia another thing they learn that a respectable name for mortuary ni the last word.
Yeah, the last word, the mortician ni the last responder.
Oh.
Yeah. So, yeah.
So you're the last person someone wants to see,
yeah?
I'm the last person they don't want to see.
I know, you're the last person they don't want
they
to not, not see.
They do not want, yeah, to not
see. To not see.
Yeah.
Uzaki, wasipo kuona.
Hey, it's a kuanitabash.
Wanafaa kuone.
Wanafaa kuone.
Wanafaa kuone. Wanafaa nione.
Yeah.
Makes sense.
So yeah, so mse ni motician. Kwa uji motician ni nani? Motician ni mse wak kwa mochari. Kwa the last word. So, like, what's your day-to-day? Ukiingia job, like, what do you do?
So, it depends whether umeanza day, night shift, ama tunayanza asubui.
Okay, like, tuanze na day shift.
Tuyanze na asubui.
Mm. Unaingia saa ngapi, job?
Mostly ni 7.
7 a.m., yes.
7 a.m. or even earlier.
Okay.
Depending na the deceased kwenye wanaenda. For example, uneza kuwa na mse... mocha yenye unafanya iko Nairobi, and then msia naenda kuzikwa tuseme place kama Meru, and so familia wataka earlier, so utasema ti I am limited by time, mi nitaingia 7. Ukiingia first thing ni au wenye wanatoka at that time washa tho maji yote imemwagika yenye ilikuwa imefrost, so unafanya makeup na the final touches kwa nguo ni nini. Sasa hiyo ni kuwapanga kwa casket, sasa ndio watoke. So around 7 to 8. 8-ish kuendelea. Dispatch zinaanza.
Okay.
Au ni wasi wenye umekam sasa kuchukulio kuenda kuzikwa. When you're done with that, sasa ndio unaanza embalming za bodies zenye ziliingia tuseme jana usiku.
What's embalming?
Embalming ni kuintroduce the embalming fluid kwa mwili, ndio prevent ama kudelay decomposition. Sasa na hii embalming fluid nime explain one time using the same term. Embalming fluid ni formaldehyde. Sasa plus the other additives zinaongezangwa ndio kumake hiyo sasa hiyo fluid sasa.
Alafu lazima nikuulize, kwa nini wasomededuka nikawa me shrink? Muona gani kaa sana kwa small? wakidate.
Hiyo kuna wengine wana wamefu na kuna wenye ufura pia.
Kuna wenye ufura
position mostly ama?
It depends. Sababu niki embalm ni eke fluid excess mseta fura.
Oh.
Yeah. At the same time nikieka fluid lakini sasa umse amekawia mocha tuseme for a month. It means I'm dehydrate.
Okay.
So nyama skin zime shrink.
Makes sense cuz mimi naponga kama mjaka.
Yeah.
Na wajaka
wanaeka ngapi?
Wajaka body zetu ka for too long.
Yeah. Yes,
so
yes,
every time
yes.
Nikiangalia a lot of wajaka wame dead wa gawa small.
Exactly.
So ni juu ya hiyo fluid ime.
Okay.
Yes, okay. Me drain exactly.
Mm. Yeah, cuz wewe ni mtu mlima sasa uko nasema full. Mashindo yana maanisha nini?
Kuna zenye mimi wana haiku decompose but kuna atuni explain. Unajua amemweka vibaya sana.
So
kuna nyona nanga pale kwa casket anafanya hivi. Na si ati ni nini? Ni huzuni, ana jump ile mtu wao ana like yeah, amechange sana.
Yeah.
So sure. Na hiyo kumesema though or something.
Kudhoo
is so you leave the body outside ama.
Sasa. So nime explain masaya asubuhi. Wacha to jump to jioni sasa.
Yes.
Around 4 to 5 ish hivi before sasa tufunge wera. Hiyo masaa ndio sasa tunatoa wenye wanatoka kesho. Tunawavalisha tunawaacha kwa casket sasa ndio. Hiyo maji sasa tuseme kama alikuwa amefreeze alikuwa na hiyo layer fulani ya ice inatoka na mwagika. Mwagika yote sasa ndio inakuwa easier kwa apply makeup asubuhi.
Okay.
So going back nilikuwa nimeachia hapa kwa tumeanza embalming sasa.
Yes.
Tuna embalm and then sasa kama kuna familia yenye wame choose kufanya postmortem kwa mwili yao hii ndio time sasa bado tunaifanya. Pathologist anakam tunaidu and then sasa when all that is done after embalming, after postmortems and everything mkisharudisha mwili zote vile zinafaa kukua take them back kwa storage, clean up the whole place. Sasa ndio sasa hiyo masaa ya jioni sasa imefika naanza kuvalisha wenye watatoka kesho.
Oh damn.
It's very cyclic. Unapatanga what you've done today is what you'll do tomorrow and the day after. So that is why hakuna tistory mob yenye naweza kupea ya day to day ya mocha.
Okay,
it's the same thing every day.
Alafu kitu nilizotaka kujua is there a difference between how una handle like a female body and a male body? Is there a major difference or it's the exact same thing?
Handling sijui namaanisha handling aje lakini
like hakuna maybe body na producing extra fluids kushinda nyingine ina kuna vitu cuz you understand like our anatomy is very different.
Yes?
But them wako na an open system.
Sisi
tuko na a very closed system.
Yeah, sure.
Nacheki. So hakuna
so any kwa mocha body ni body na hakuna anga tofauti. For example if you got into an accident and your head was smashed na your dame the same way will handle you the same way. Hakuna tofauti kwa open and closed system. The only difference ni ati you'll have one more orifice ya kuongeza cotton wool yenye ni that is if they are leaking. If they are not they are very much okay just like their male counterparts. So kitu you let a difference in how bodies are handled ni cause of death and maybe the size of the body and the fat distribution kwa mwili. Because for example kuna msia amenona hadi ukushingo. So awezi embalm na carotid. Itabidi umetafuta the artery ya hapa hivi kwa mkono. Kuna msia mwenye ni Muslim and most probably the body does the family does not want to see that wound. Unaweza tumia the femoral ya mguu. Yeah, so hizo ndo vitu zio determine how you'll handle the, each and every other body.
Oh, kuzi mwenjikesha jo hiyo ya msemu nono bado ni hatari kwa hatari. Ni hatari kwa hatari.
You guy also want to pega stress. Because now imagine for example umeachwa night shift uko night shift kwa peke yako. And then umeletewa msio wa 200 pounds that's like 90 kgs. And uko expected kumhandle one man.
90 kgs at a simba. Cause Msikami nikijiangalia niko around, say the last time I checked niko 82 kgs.
Sasa,
an extra 8 kgs on me is not as bad as 120
kgs.
Sasa, kuna 90 yako, huu unaendaga gym. 90 yako mostly ni muscle na mfupa. Kuna mse mwenye 90 yake ni mafuta, you guy. Unaona tuseme kama females anatomy yao venye iko ni less muscle more fat. So naongea kwa hiyo context sasa. So now juna patanga wanaume wengi hata wakinona shingo yubaki na mikono ziubaki. Lakini sasa dem utapata hadi huko kwa mkono ipatikani. You get. So hiyo ndo difference.
Okay. But still naweza sema when you're dealing with 120 kgs.
Yeah, man.
That's peke yako. That's different.
Kuingiza cause you know me lifting you up when you are alive, it's very easy because you also be aware pia kuna vile utaweka mwili yako, but you have to fit this hata kama ni 40 kg 50 kg umesema kwa peke yako, unatry kuiweka kwa casket. Do you have help?
So nilikuwa naongea kwa context ya uko night shift na uko solo. So sasa tuseme mchana unapata mko wengi wenye mnafanya nao kazi na at the same time pia hata kama uko tuseme hata kama niko peke yangu kuna ile familia yenye imemleta na kuna driver so tutasaidiana na wao nikishamwekelea kwa mashini from there naweza handle peke yangu juu mashini inaweza lift na iteremshe. So my only work, the hardest bit itakuwa kumpush ama kumpull. That's the hardest that I'll do.
Okay, damn. Alafu nini, hii job ya lazima ni kuuliza jo. Like, nini upatia mtu motisha ya kuwa motisha? Like, it's not, it's just that one job that, because I think before patia na hii story, wacha ni kuuliza. Uli wa iskele story ni kwa napatia zake ya, kuna time tumechochwa pale University of Nairobi, tukambua tuneza kuwa moticians. For to make 900 shillings a night.
Guy.
That is 2000 and...
2002-2003 hapo.
Adjusted for
inflation. Saini kama taumbili hivi.
Yeah. Ilikuwa, yes. Ilikuwa ni pesa mzuri.
Nilisikia geyo story. Sasa, hiyo time ndiyo, na mimi sasa ndo nilikuwa naingia rotation. Nilikuwa nasema, damn, si pia mimi waniambia ningi hiyo night shift ni hiyo 900.
Yeah.
Juu sasa, time ya rotation ni that grow. Kuko shule bado.
So, unashindwa ni gani?
Sorry. So nilisikia hiyo story and sasa kitu ilinifurahisha ni ati hadi amkufika ngamo acha.
Yeah, ni mimi ndio sikufika. Best yangu anaitwa Norbert. Norbert alifikaga.
Ulifika hapo kwa bridge
ya kwenda No. But best yangu Norbert alifika. So mimi kwa na stay place inaitwa going to hall 10.
Yeah.
So tshash kizana. So kulikuwa na boy fulani alikuwa na twin carriage. Raya fulani kutoka Western. Luya fulani. Full time yo raya alikuwa imewaka jo. Niko kimelewa full time. So shatuambia guys, siku moja shapata jo tunalia tumesota. Katuambia there are easier ways to make money in this Nairobi. Yes, and it's to deal with the debt.
Na utahitaji kutoka university.
Yes. Katuambia tu hapa tu the niche Roma mochari. All you need to do is show up, work a night shift, na every night tunatengeza 900 shillings. So me, of course, nishasema iko nane. Best yangu, no, but nishasema iko nane. But sasa, difference ni, I think, nobody alikuwa a ladies man. So here I think ilikuwa Chiromo campus. Na Chiromo campus na, Chiromo mochari is go very close. Me nilikuwa hall 10. So si yeye alikuwa Chiromo campus tusha communicate yaje buda poa ya sha cross ashaenda. Mimi natoka hall 10 jo. So nikitoka hall 10 hiyo kuna kokana kwa bridge kuna kwa bridge fulani ka kwenda Chiromo campus kana kwa watu ko solo tu hapo kana kwa metallic so kikanya
kana fulani ka between pitch na sasa kwa pande hiyo
nilifika hapo nikakata. Nikasema fuck this, I'm going back. So mimi nikarudi. Alafu pia nika make sure nimego mteja. So nobody is here. Kumbuka hiyo siku simu haiko ati ni smartphone that you need to be online. We just went to mteja. The next day this dude tells me horror stories. Yeah. Alifika pale alishangaa. Alafu ile raya na kwambia iko imewaka, kuna have fun. Sema jua tu kuna nini, kuna ma twins. Sijai saa huyo story msaki niambia. Kuna ma twins mademo walikuwa wameletwa. Kwa involved kwa like some grizzly accident. timojao macho iko imetokana. Yule raia iko inachukua macho inaibounceisha hivi. Best yangu jana ngoja asubuhi. Sasa miogopa because ile chiromo ilikuwa ni room ya dem says irudi. Yeye mwenyewe anaishi hall 10. Hiyo time hakuna Uber. Sio kani hall 10 lazima upite ile bridge. Umetoka kuona maiti. Yule raia je inasema that's the longest night I shall go through. Na ilikuwa nini? Ilikuwa
a night with the dead.
Yeah, yeah, a night with the dead. Yeah, night. Yeah, alikuit.
Never had shift. Night at the whatever. Yeah,
yeah, I don't even think alilipwa for your night. Cuz rai kuwak. Ali chill to na the dead. Yeah. So, wewe nilikupatia hiyo motivation.
So tuseme haikuwa motivation per se. Ilikuwa ni entangwaje? Ilikuwa ni a difference. I mean, ilikuwa I had a choice to make.
Yes.
Nilikuwa kabeta nilikuwa fanya electrical engineering. And then sasa nika drop out. Venye nime drop out, nikaenda nikakuwa hoka Gikosh.
Oh, okay.
Mzai wangu akanipigia simu. Kijana, ni aje poa. Kwa shule bado? Kaambia, niko shule. Kaambia, acha kunipima. Hii mcheza na cheza pia mimi nilicheza. Kuja home. So venye nimeenda home, akaniambia, ni aje fanya hivi. We tafuta shule, tafuta course mi nitalipa kama utaki kuendelea na hii stima. Juu, honestly, mi sikuwa jiona place kwa life yangu. Nikitabea na tester na mawaya. So, mzae ameni, tumeongea. So, si mi nikarudi tu mboka Gikosh. Ve nimerudi, beshte yangu, entagwa Duncan, akapita na ambulance. Tulikuwa nasoma naera ima. Kamisha, ni aje? Poa, tukakumbukana. And then, sasa in the process ya kubonga, nikamuliza ulifanya course gani, nini. So niko kwa headspace ya natafuta course natafuta shule so I would also be interested kufanya maybe hata kama ni yenye unafanya.
Yes.
Aambia mimi nimefanya paramedic nini so okay sawa. Na unafikiria naweza fanya nini nyingine? Kaambia unaweza fanya by the way mortuary. So I had never stepped into a mortuary until Duncan akanitajia.
Okay.
So venye ameniambia nikamuuliza inasomewa wapi? Inasomewa Chiromo. Okay, sawa. Mi nikaenda nika Google namba ya Chiromo. Whatever, nika call, nika uliza. Sasa procedure ya kuingia.
So, Chiromo still under UN?
Okay. So, nika piga, nikaelezwa procedure, unaandika application letter, nini, whatever. So, hiyo ndi tuseme, in a nutshell, sujua hikuwa motivation
yes,
per se.
Yes, understand.
That was the logic behind mimi kuingia mocha. So, at the same time, nikapata ni, niko sinenda for a short period, imalizi ya dimuaka. Na after nimemaliza I'll be free to go na na niko karatasi yangu so yeah yes. That was the thinking behind kutaka kufanya
so you know mortuary science.
Yes, mortuary science.
How long is it?
So me nilifanya half course, nilifanya 3 months lakini full course inaendaga 9
months.
Yeah.
Alafu saizi vile tunaongea na wewe is there a mortuary scientist who learn a job like raia fulani kwa pali kule yani hapa Kenya watu hakuna kazi.
Sisi tuseme sisi ni season 2 ya kawaida. January sasa ndio tutaanza kuitana.
Azizi nasema by job I mean employment.
Yeah.
Is it easy to get a job as a mortuary scientist?
As the job market, yani.
The job market.
Sisi tuseme iko oversaturated kama hiyo such a word sababu piga hesabu how many mortuaries do you know of ziko Kenya? Vis-a-vis admission number za Chiromo zishafika 900. KMTC bado wana offer the course.
Yes.
Let's say they are churning out at least 500 graduates per year. So that's like tuseme on the lower side tuko na about 3000 morticians. Do you think mortuaries ziko Kenya kuna capacity ya 3000 morticians to work na wakuwe remunerated
vizuri?
Exactly.
Na hii 3,000 zawani every year. Tuna produce like that every year mazi.
Sasa, ya tuseme ile consistent ni ya KMTC ya tuseme 500 per year. 500 is a conservative number.
Yes, yes.
So in the next 10 years, watakuwa metuwa to 5K. So, you get the logic.
Yeah.
As in, hakuna facilities si mingi as in comparison to the number of morticians wenye wanatokea. So yeah, the job market is semi oversaturated somehow.
Okay. But sasa kitu fani ni kuna swali ulikuwa unajibu that I also found to be super interesting. Niko kama niko ulikuwa unabonga juu ya deaths hapa Kenya na vile hizo happen. Yeah. Like kuna high season na low season, yes?
Yeah.
So high season ni lini?
So
like, when do most Kenyans die na au deadishwa na nini?
Most deaths to compare Nairobi na Ushago.
Mm.
I've been in facilities mbili zenye ziko Ushago. Ushago I've been, yes, in Nax and somewhere along the Karoduko.
Yeah.
Mm. So unaona hii season zenye zinakuwa na baridi.
Mm.
Around July na November.
Mm.
Na pia April hivi.
Mm.
Kuna time yenye mvua inakuanga excess na baridi mob.
Mm.
Hiyo ni matime ya April na November and then July ni baridi mingi.
Mm.
Hiyo time wazee wao bebwa sana.
Oh, wazee?
Wazee huenda sana.
Mm, mm. Wazee na manisha age gani?
Age kama tuseme ya 79 plus huko.
Mm.
Unapata mse mzee kabisa ma 112, ma 110.
Mm.
Vijana wananga siku.
Mm.
Juu tuseme vitu zenzi natuwa si naturally occurring. Kitu, yes, kama accident.
Yes,
mse alikuwa kwa bike, akagongwa na gari.
Mm.
You know, stuff like that. Ni stuff beyond your control. Lakini sasa wazee tuseme maybe alikuwa asthmatic, alikuwa diabetic, watu wake hawajamuona or something, anaishi peke yake, nyumba iko na baridi.
Mm.
And then sasa baridi imemkuta.
Yes.
So yeye anaenda tu. So
unasema hii baridi.
Hii baridi ni mbaya.
Alafu najua tunaga ati hizi heaters kwa hao. Stima iko tu.
Kwa sababu hiyo ile tulikuwa tumeongea about na umse wa Paul the Black place inaitwa Lari.
Mm.
It's cold.
Mm.
Yeah. Damn, man. Uko around June, July, if you have grandfather, manani, elderly person, akuku, just folks, check on them.
Mm.
Yeah. Kama kuna place unaweza mpeleka where the sun is a bit, temperatures are a bit high.
Yeah.
It's because that area ni fridge.
Shit.
Ni fridge.
So, okay, yeah. But now, so mesema wazae ni during your time.
Mm.
But in general, like which months, are there any months like in general where there are just more deaths, whether ni wazee, whether ni young people, like there are more deaths? Because
so,
in my mind, I think December, because of long travel, and I'd go as far as saying still because of what we could travel long distance due to holidays, I'd still put August na April. Is there such a thing?
Yeah, by the way, coming to think of it, hapo kwa watu even you may point out, sasa inanimekia sense by the way, why in time yenye watu wako on recess, yenye wako holidays, mbona kuna kuanga na hiyo spike? Lakini sasa in general ni tuseme the numbers are consistent throughout the year. Lakini sasa unaona hii period yenye wazee wanaongezeka, ndio sasa inafanya ikaini kama imeballoon sana.
Okay, okay.
Juu every day, every time kuna msee mahali anagenya.
Okay.
So so now add that, hiyo ni the kawaida people. Alafu sasa add that sasa kuna hours yenye wamekuwa affected maybe na weather, ama maybe hakuweza kuendea dawa zake on that day, you know. So yeah.
Oh, okay. Yeah. And December inakuwa gao bad because December there's a lot of travel.
Yeah.
And so far tumeona a lot of accidents. Yes. Like kuna accident fulani kwa tunacheki. Ile hapa Kitengela. Ile ufala alitoka kwa lane yake akaenda kachota matrika ikanini.
Yeah.
Tumeona majuzi, of course, the same December tumecheki ubudana ito nani?
Cyrus.
Yeah, Cyrus Jirongo. Mm.
Tumecheki pia before that kulikuwa na Karachuo nye. Ile family ilipoteza sijui 10 members.
Oh. Ni cheketa nani? Yeah. Ikuwa kulikuwa na picha ya Maraga ameattend funeral flani ya 10 family members pia just this week. So, is there anything like that? Ile, like, holiday season?
So I think holiday season, we get to know about it more sababu iko more publicized.
Okay.
It's the kawaida stuff that happens on our roads. Every day, every time, kuna asshole mahali kwa barabara.
Mm.
Anafanya ujinga. Na akikuwa taken out, haitapata attention mob. Juu, maybe it's a kawaida Sunday in September. Again, sasa now, it's December. So every other attention yetu yote iko kwa barabara. So kila mtu anataka kwenda ushago and stuff like that. So I think December ni intangwaje, it's just because our focus is there.
Okay.
That's why we tend to think it's more. Otherwise it's just the usual.
Okay, yeah. Okay. Na pia kuna kitu nimecheki hapa, the slow months. So kwa the slow months, funny enough, walikuwa nasema national statistics suggest December and January outside of the holidays can be the quietest months. Inamaanisha hakuna vifo mob.
Yeah.
So January susemaga tumesota.
Yeah.
Is there also like what to January? Can you say is it a normal? Nini najua umesema vitu ni kila kitu ni standard, but
yeah,
there has to be time.
Yeah.
Ile waga meboeka kiasi.
Yeah, January now tunaboekanga. Tajipata umeosha madirisha, umetoa bati ukaoshe. You know, stuff like that. Yeah, January is normally slow.
So January is a good month for us as Kenyans. At kufi ovyo ovyo?
Yes.
Okay, that's not bad. That's a good month.
It's a good
month. Funny thing, also December, si watu wengi wanaendanga usi.
Yeah.
Unaweza ingia usi upate ni empty.
True.
Uko like what is his sudden wellness utoka gawapi hata 25th enda usi empty
hata realize
by the empty code I making sense. I don't know it's now if sickness is psychological, the fact that hakuna watu towards the end of the year,
yeah,
maybe it can result to low deaths being recorded. Ni kama ujisikilizi sana. You know?
Wala. Then unanza kunini?
Yes.
Okay. Alafu, pia ti, ni wichiki hapa, tikuna kukana joke that Kenyans often joke that people don't die mid-month because there's no money for burials. Hey, wanambia gawasi, waso si daddy? Hakuna money for burials, eh? So, ikikam tu mwili kuletwa, are there... Like, is there a difference around end month na easy time zingine? Ama pia ni consistent through the same numbers?
Your charges ni zile zile. Na mse, akisha dedi ame dedi. Lakini, you'll notice mazishi mingi zinapangangwa. Mwezi ikianza ama ikiisha.
Oh, okay. Kusuna kuna do?
Kuna wasi wana, honestly, awana do ya kuenda kufanyio mazishi. Ama maybe deceased ameacha bill fulani kwa hospitali. Sira bidu amechangisha. So, unapata? The kawaida Kenyan mwenye antegemea salo, ato ukimwad kwa group eni aje, mta antegea date 28, date 29. So unaona, mazishi inabidi imekua, izo ma time. So ikuangi ati ni, okay, yeah, the running joke could make sense at a point, yeah, mid-month wa sewa mesota. Lakini ni mostly juu ya the financial burden that inachangwa na mazishi. Na at the same time kuna maybe bills of hospitali and stuff like that. Yeah.
Kuna nini, kuna clip flani ilikuwa ina go around.
Yeah.
Kulikuwa gana family, kuna disputes.
Mm.
Na kuna family member alienda paka ka, some couple of years.
Yeah.
So, next of kin paka alikuwa na ulizwa na aswa mwaka. That was the father.
Yeah.
And was, are you serious?
Yeah.
Are you serious? Yani mnaacha... So kuna watu wenye wagani ma old boy, ma old girl. Wenye wanashiranga huko na watokangi mpaka maybe mnajuana tu. Unajuanga hii cabinet inakonga tu ni msi.
Tuseme, kuna msi hata kabla ninge kusomea mocha. Alikuwa huko. Nikaenda nikafanya kazi, nika resign na nikamwacha tu huko.
Akisoma?
Razi. Mkisoma ya mededi familia wame mwacha mocha.
Okay.
So yeah, wako. Na sasa in a private facility, najua hizi dispose milia yenyewe. Kwa gava, wao utoa notice.
Nasema
mwili kama imekaa more than 3 weeks. We have wanatoa list hizo bodies, wanaenda kwa county na kwa court. Judge sasa anapea na ruhusa, county naona wapea place ya kubari. Juu most cemeteries zinaraniwa na counties. So county inawapea place ya kubari, court inawapea go ahead. So unapatanga kwa public mocha hakuna hizo hawana dead stock.
Okay. Hey, konene, so unacheki kiti nimekalia ni very comfortable and saizi kuna vile tume upgrade studio. So kama hapa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and The furniture just looks really good, and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass, next to Hopkins Hospital. Alafu, apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi nako nikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda, and all I can say is hiyo kitanda haujai kuja na soundtrack, hutasumbua watu. Yeah, so changamka jo. Best Furniture jo. Yeah, cheki ule studio ni ya nguvu eh. Acheki. And ukibaki umereach out to Best Furniture, usahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture. Iko nene. Kitu nizata kuuliza ni. mtu kama aje kuzoea kwa mocha, because we've had a few things. Tushasikia like kuna time bodies usai.
Nimepumzika.
How is that? Is that real?
Yeah. I'm forgetting the technical term for that, lakini it's real. Na ni entangoje. The lungs are base akanyama hapa nyuma itakuwa epiglottis. So tuseme mtu mwenye ulipass. Ni yenye ina separating chakula na hewa.
Like a flap.
Yes. So now, tuseme ilikuwa imefunga. But sasa, venye umededi, muscles zote zime relax. Sasa before rigamotis sets in, venye sasa muscles zote zime relax, it's also a muscle, sipe yenye ime relax. Ile hewa ilikuwa imefungia, inatoka. Kama ni kwa anus, the same thing happens, unapatanga.
Wanda some sana shooter.
Pia hata kundesho. Ni kazi mbaya, ni kazi chafu. So, yeah, there is that.
Nini maiti na nakunia, But don't start that shit here.
Shit somewhere else.
Don't bring your shit here.
Yeah, na kuna familia zingine, especially kama wa Cambodia. Atakangi sana sana juwa na mini uchari. Haa, kuambia, ni aje. Hata kama ziko na nini, we nifungie tu kwa karatasi nende nazo. Naza na mandesho jo. Sometimes, I know, it's disgusting, lakini it's the
Ataka reality. Umfungia mavi?
Izo manguwa zake izo. Jusasa, for example, tuseme, nimepass nikiwa hapa hivi. Okay. Siniko dressed. Menipeleka hapa hivi ju. Kuna mocha, tuseme tatu ama nne hapo. Venye nimeenda nimetolewa, mnaambia motisha ni aje. Motisha nauliza ni aje, mtachukua nguwa zake matubaki nazo, tuzi dispose. So ni choice yenu. Kuna mwenye utamwambia hey, by the way ningetaka sana kukurudishia lakini amejisoil. Maybe because of their beliefs and what not. Anakuambia wewe nifungie tu nipatie tu hivyo vile ziko.
Oh shit.
Na kuna mwingine atakwambia
literally
sasa wewe
man shit. Dead man shit.
We disposed to.
Na how is there some is there the way the body behaves unajua is about to kashie.
mostly sababu entangwaje for no one knows the day nor the hour. It happening to the same na death soon apatanga. Mostly yeah amendesho. Tuseme akiwa kwa njia ama akitolewa nyumbani ama akitolewa hospitali. Ama the other time the situation can happen ama when it happen ni after embalming kuna kudrain. So tuseme tumbo imeenda hivyo ikakuwa kubwa juu hizo gas. So ukifinya ndo zitoke badala ya kutoka kama mshuto zinatoka dabodabo.
Damn man. So kuna yeah. Kazi jo. So lakini mtu sasa akijendesho hivyo si lazima sasa mpanguze haga.
Sasa si time ya kumuosha sitamuosha tu mara once. Sasa si ati natoka saizi alafu after a few hours itoke tena. Kisha toka hivyo ni hivyo ikitoke imetoka.
So kuosha ni kama ile andai. Ama unatumia ka wet wipe.
Bide. Unapiga maji. Si uchafu ya kwanza imetoka. And then sasa kuna soap na disinfectant. Sasa ndo unosha, sasa kuosha. Lafu sasa kuna kurins. Sasa lafu sasa ndo unamrudisha kwa storage. Yeah.
vile umesema disinfectant, okay. Kuna watu kufa vile umesema natural causes accidents. But pia watu wengi I think wenye kufa ni from diseases.
Yeah.
So do you have preventive, because are there diseases that mtu akikufa bado inaweza kufuata?
Kitu kama TB, yes.
TB.
So that's why kabla tutoe body kwa gari ama tuseme kama tumeenda kuichukua kwa nyumbani ama kwa daktari, unaulizanga cause of death ilikuwa nini? Juu tuseme kama ni kitu kama TB, utahitaji tuseme msewa accident na yeye alikuwa tu sawa, ana infection yoyote, huwezi linganisha na mse tuseme wa TB mwenye ni communicable, inaweza kufuata. Inaweza kuwa ni wewe ulimshika tu mguu and then ukitoa gloves ukajiguza nayo, so ika kuinfect or something. So yeah, tuseme kuna hizo diseases na the preventive measure ni wewe mwenyewe ndio ujichunge, unaongea na the ones who are around them, ndio ujue the immediate cause of death. Ndio usiji expose pia. Because you need to be alive to kusavu huyu mwenye
ni dead. Mnambo kuna TB alafu anza kujiconvince TB na tiba. So ila ingine ilisha ilienda na TB.
Guy, utamfuata.
Yeah, utamfuata. Oh, okay. So, so umesema kuna hiyo kusai. Na machozi?
So, machozi, mostly yenye nimeiona from my experience ni bodies za organ failure. Bodies za organ failure sana sana ndo zioto wa machozi. Ama, unapata, sometimes hata si machozi. So, this is an industry secret, lakini, cha tutaisema. Unapata tuseme, for example, mwili imekawia sana mocha. And then sasa, machozi imesink. So, ukidunga ndiyo iraise tena, unapata maybe umedunga excess. Ama maybe, angole nyulingiza nayo sindano, imeacha shimo kubwa. So inakaa, hiyo fluid yenye ulidunga, hiyo formalin, inatoka. So unajua, to the kawaida layman, takuwa ni, imeitu yetu analia. Lakini ni whatever ni formalin.
Yes, but you know, Jeff, tulienda kuona maiti. Vile na hasho, analingia tu hivi. Aliona tu na hasho na kaza kulia. Nikajua na hasho ni ilivu. Na hasho ni ita yuko like, ilivu, haje.
Nijua nikuta kutaka kusema, ifa yuko industry secret. Kozi niko shu ime cause a lot of vita.
Family food, feuds.
So,
nilikuwa kana house help. Back in the days, mjua litu lea. So she was from hizo side za western. Alikuwa ananiambia ntia nani shosha yake. Siku ya mwisho sijui aliona nani akalia. Nikakuwa sasa ni issue. Wewe kwa nini alikuona
akalia?
And then maybe I don't know, pia niko sure mortuary science back in the days haikuwa nini. So see, I would say maybe preparations about as iko.
Yeah,
sure. So kama alikuwa amedugwa formally in excess hadi ajafunga macho.
Unapata maybe ukiambali umedunga formally in excess. Sasa macho imefura excess.
Alafu ina kwa
stuff ya kufunga na kwa sababu kufunga. So
ina kwa ni kesi. Shima hoho.
Amekataa kufunga macho.
Badala ya kupata hizo
disease. Nilisikia mtu amekataa kufunga macho, wacha tuangalia naangalia nani. Kusimameni hapo tuangalia naangalia.
Umarudi tena.
Inakuwa ni story zingine tena. Oh, okay. Alafu, muscle twitches, kuna kwa kitu kama hiyo? Like,
yeah, it's a spasm. Yeah. Ni yote imenye mwili na relax. Alafu sasa,
rigamotis. That's a few hours after, ama that can happen days minutes after.
Hiyo ni a few minutes. Ndio sasa, rigor mortis you set in kama tuseme 30 minutes to an hour hivi after death. Sasa hiyo ni stiffening. So kuna ile moment yenye megenya sasa kila kitu kwa mwili ime relax.
So rigor mortis ni hiyo ku stiffen.
Sasa rigor mortis sasa ni ile kukauka sasa. So in between death na rigor mortis kuanza, ndio hizi stuff zote zina happen. Ndio hizo twitch, hiyo kusai. Iyo, iyo kusikia ni kama anatoa kikohozi.
The scariest one shake happen ni gani? Because niko sure with time you get used, but there has to be days before. So that you are mtaisoma in school is theory.
Yeah.
And then ukiwa kwa ground vitu ni different. Now it's practical. Nini shay happen scary kabisa kwako before ukamzoe when you were like.
So haiku happen kwangu lakini ili happen kwa ile facility yenye niko. Msee waliasi umamegenya.
Yes.
Wakamleta.
Mm.
Na wakamweka. Sasa, but before waingize storage, wani motisha na kuuliza familia. Na mko shua. Mko shua shua, nani ya meconfirm? Sasa ilikuwa ni ile mseme daddy ya home. So wameenda wamechukua ubi kwa polisi. Wakaenda mocha. So hata polisi wakushughulika. Naona sasa kuko na second opinion na madhada ya daktari.
Yes, yes.
Sasa kasema, ai, hapana. Juu akienda kumtoa nguo, msali mshika. Msali mshika mkono. So, akasema, ai, ndoke na kuliza homilio, mkoshuko mse weno wamegenya. Ambia, hapana, mse acha genya. Buku jeni muone. Juu, kuna venye unangalianga ndo kujua, if ni ukweli mse amepass.
Ni confirm.
Juu, sasa kuna pulse, yes. Kuna people suwa zina dilate ukidedi. So ya kangalia kawana, ay, msi aja dedi, chukweli. So karudu tu kwa familia kawambia, msi wenu aja dedi, mpelekeni tu hosi.
Raya, ili survive hosi?
Ili survive for that day. Rafu sasa jioni sasa ndi ikamua.
Kenda. Because mine za mkana ubae, muna ni uo, ha? Nato unja natuwa gani? Unataka mali yangu? Awa unja natuwa gani? Uko na deni. Wena atrai kujitua kwa noma,
Man.
So alikuwa, that's sad, because ni kama alikuwa where he was. Because kama anaenda kuwe kwa
conference. Ile design ya, you have lucid dreams, ile nyani. Unajifil uko, lakini sasa, you're in dreamland. So it's a sort of that. Sasa alikuwa ajisikia ni venye tu hana control over what to do. So I'd say your simple tap kwa mkono ndio ilimuokolea. At least it saved him a few hours sasa before.
Basi sasa kuongeza tu bill. Si alipelekwa hosi kuongeza bill. Ila inge tu ya tu
hapo. I get up out.
Mwenda zake. Mwenda zake angeenda tu zake.
Man, inge tu kwa fridge. Lakini sasa, I think, now that's where morality comes in. Design ya deep down najua ocha pass kupass kabisa. So nikikuweka kwa fridge najua tutadedi. And familia watasort kampuni yenye nafanyia kazi bill. Lakini what if
we survive
hizo tu ama 3 hours zenye ningeambia familia wa kurudisha hospitali. Would have been the turnaround for your life. So yeah, I think morality pia, it holds us into account.
Understand. So uki chukulua hivyo pelekwe mocha alafu ufufuke na usurvive, unataka kuitwa nini? What would be your new name?
Lazarus.
Na kiswa Lazaro. Ama, jeishowa sana na Christmas. Sina ilo juu Kristo.
Bede pia ligenya na
Kristo. Ni aje yo.
On the third hour.
Yes.
On the third hour, heroes like.
Aje, tole watu sa hilo za ofyo. Niliona kila mtu ule amefariki. Nikatandikwa na taa.
Kristo akaniambia bwana kijana hujamaliza kazi.
Rudi jo. Najua. Because naambia tu watu vitu za ovyo. Because now what will you say?
By the way, ukiweza mkatena sasa hata unaweza kafunga vizuri.
Unaweza kafunga.
Conman fit. Fungua kanisa moja kubwa hapa.
His reason ministry. I don't know. His reason. Naambia watu like, mahali mnaogopa nimeenda. I've conquered. Someone has conquered death.
Hakuna kitu mseya naweza kuambia.
Conqueror.
Kusikuwa zani naweza takujua jo. Waseka nyo liwa kwa washawa kwa mochari.
Sete kunichekesha.
Conqueror.
Ni topi, only topi conqueror.
Wakera ministries.
Waseka nyolo shaka kwa mochari. Lazima ni kuulize. Ukiona gai, unoka hii raya ilifufuliwa hapa Afrika.
Yeah, nakumbuka. Alafu liko entembea ni kaa statue. Naikumbuka.
Ukiona vituka hizo nyo filaje. Amuoko pangi la tuku moja, a true believer ataletwa. Ulicheki kuna kitu ili happen, kuna kesi ili happen hapa, ilikuwa hapa Kenya. Was it Naivasha? Ama wapi, where someone died mm-hmm. and hakupelekwa kwa mochari because they were praying that atafufuka. Mm. Mm.
Yes, yeah. Yes.
So try to imagine prayers ziwaka. Alafu raha yetu yamegega. Meja ni aje. Afse uko hivyo jo.
Was are you guys?
Meja ni aje. Alafu si usipojibu sikie. Kwani jana kulienda aje? Wewe utakambia ingine.
Bina naweza toka teke si ati nini. Lakini
because kwenye sasa itakuwa mosquera na tutushinda.
So tuseme in umse mwenye aliamshwa. Nasema kila mtu ajote kilimleta Nairobi. Kama hiyo ndo itafanya watu wake wa kulemboga na ugali jioni.
Yeah,
sawa,
yeah.
Wei fanye tu. At the same time, awa si wakuombewa na wao.
Mm.
Minshona, mabiliva wamekuja, walikuwa kama wanne hivi ya mawatano.
Mm.
Msedi ya mesha imbalmiwa.
Mm.
Lakini waliomba karibu hapo. 4 hours. Tunafaa kufunga kazi 5. Hadi 6 badu nasikia tuwa kibang floor. Juu ameomba, sadi maombi imesha ya napiga tu floor Mungu wa msikia.
Atiyo rae fufuke.
Amen. Uwa mungalia tu najua tu. Ni ufala tu nafanya lakini. Wezi msho. Zee ikabidi saa time ya kufunga ikifika ndo namambia. Sasa mi masa yangu imefika.
Seems like your prayers are not working.
Amen.
Seki na unje mtule gani? Kifufuka ta mfumuli ya kesho. Wacha tu miindia neo.
Ama we ni achie zangu. Tabonga na ya mke. Mindo wajua kuongea na watu enye amedidi.
Hey, but damn.
There was a funny story. Yeah, vile ulisema watu kuna nye. Sometimes uko na early shift.
Yeah.
Kama body ina travel.
Mm.
So, kulikuwa na watu. Alafu na jio time makujangi watu wengi.
Yeah.
Because it's like 4 a.m, 3 a.m. Yeah.
So, ni close family peke yake.
Sijui kama walilia sana. So, just took mwili. And then now, sijui kapelekwa out county flani.
Mm.
This nabonga ni Kiambu.
Mm.
Wali kambo limpeleka hizo sides ni Ponte la Ufa.
Yeah.
So now this family ingine wakafika mazishi likuwa ikuona Friday.
Mm.
So wamekuja Wednesday. Mm. There were some guys walikuwa me travel from abroad.
Yeah.
Waku wamemuona. Ni ile wanaendanga tu mocha riani ile wamuone tu ikituwa hii.
Yeah. You are talking.
So huku wanyeshuwa mwili, sema, no, this is not Steve.
Mm.
Si wetu.
Yeah.
Wakala ikapana, ni, pana, msi ya kangi hivu.
Yeah.
Kumbu wale wasi walikam, like some 3 days alia.
Mm.
Walichukua mtu wao. Wakaenda wakamzika.
Mm.
Wakaishia wakamzika. Maybe walikuwa nafanana ama slightly or something. So wawa wanacharibu kugo through the records.
Yeah.
Wakapatika mtu wao lizikuwa. Kwanza na traditions zingine different.
2 days ago.
In another county.
Yeah.
So that kind of mix-ups you happen.
Mm. It really happens kwa places zenye ni established vizuri in terms of labeling and stuff. Ju mostly you happen design ya. Tuseme mimi ni admission 11554.
Mm-hmm.
That's the only thing yenye niko nayo.
Mm.
Sijafungwa, sijaandikiwa tag ya jina. Na kwa fridge hakuna tag ya jina. So now it's only the number that identifies me. Assume majina zetu zinafanana. Pia mimi ni Thiong'o the legend. Sasa the second sasa.
Mm.
Familia imekuja wamesema, si tumekujia Thiong'o.
Mm.
Haya. Makarios ni alikuwa shift jana. Yeye ndo alikuchukua. Alafu sasa person X ndo alikuwa amenichukua.
Mm.
Ukitishwa Thiong'o anakuja anatoa mwenye
si legend himself.
Bas. So even your mix ups you happen.
Okay.
Yeah.
Oh, damn.
Na ita ime high seasons you said something that was very interesting.
Mm.
Tukianza kushoot ulikuwa unasema fridge ziwaga zimeja. That's around November.
Yeah.
Paka ukasema wawili wawili.
Amen.
Watu wapenda?
Watu wapendana.
So do you consider gender like male to male ama male to female?
So
pale, place, are there cabinets for female na men?
Places zenye gender na kwa considered ni kwa gava. Na ni sababu they only label you na number peke yake. So gender is also another thing ya kuku identify. Lakini sasa if I am at a facility yenye nimekuandika jina kwa kifua, uko na jina kwa kichwa, uko na jina kwa mguu. Haya, kuna jina kwa fridge. I would not confuse you for any other person. Unaona? So even if mtaka hapo na system mesongeana, iko tu sawa sababu your identification your labeling imefanywa kisawa sawa.
Okay, alafu na guess pia this is a weird question to ask but kuna kukana Muslims kwa mochai?
Hapana, sana sana hawakujangi. So I've only handled like 2 or 3 na ni moja ilikuwa high interest ilikuwa ni mse tuseme anajulikana julikana alafu sasa ame go out amekuwa taken out in an accident so accident cases lazima postmortem ifanywe.
Oh.
So na kwa tradition ya Waislamu ufai kukata mwili so ni wakama ufanye the postmortem the Muslim way alafu sasa that very same day achukulia ende akazikwe.
So the Muslim way ni gani?
Ni tuseme kama hiyo tuseme for example ilikuwa accident so siku na hizo injuries zinakuja zinapimwa the depth of the injury the length so okay. Hakuna tikukata ku open up mwili the normal postmortem way so itafanywa tu hivyo kupimwa and stuff love sasa awezi muosha we ni kafir kama anafaa kuoshwa ndo oshona na wase wao and so yeah. Lakini mostly unapatanga unaona the Muslim societies zinakuanga close knit so wanajuanga venye kujipanga so unapatanga the hawata engage na sisi sana sana they have their kawaida way of doing things that do not involve us.
Okay alafu pia nene nikiendaga city mortuary one of the things that I'd noticed ni choki smell. Your smell waga nini? Is it rotten bodies? Is it formaldehyde? Is it like your smell waga nini?
That is not managed.
It depends. Smell ya decomposition, utaijua. Smell ya formalin, this is a characteristic. It stinks kwa macho na kwa throat hapa nyuma na pia kwa mapua. Sababu formaldehyde is a fixative. Ato ukiishika, na kushanga ngozi yako azinukishika bare hands so tuseme smell decomposition utaijua tu your nose inajua nga ku tell difference ya decomposition and any other smell. So kama ilikuwa decomposition ama ni mapanya ndo zilikuwa zinakula mwili and then sasa ziki expose your flesh decomposition ikianza sasa harufu itakuwa ya kwa excess, you know, could be a lot of things.
Yeah, wacha ni interrupt show kukuremind kuwa Lemfy inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una stand a chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni Ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki umeget a sign-up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. Na in the process, una support Ekonene. So, usisahau kutumia promo code Ekonene. Una cheki. So, yo, unataka, yo, nini, like a $2,000 flight voucher. Very simple, bila nasema. Tumia promo code Ekonene. Alafu, send $50, at least $50. Sindio? Utapata bado your $20 sign-up reward. Alafu utajipatia chance ya kushinda hiyo. Na usahau hiyo ni festive season. Hii compare kuna shindo inaendelea mpaka lini? Inaendelea between 8th to 8th December to January 8th, 2026. So baki umechangamka. Yeah, haraka haraka jo. Sindio? Yeah? Wacha so turudi kwa show. So nini? Because reason akuliza joi mochari smell. Of course, mupa tenaga story the first time when I actually smelt it kabisa ilikuwa back in the days ile kulikuwa na that na kumat fire like to lose some of our colleagues, so I think au pia certain level kwa public mortuary is the fact that watu let were in different conditions in a matter lazima kuwe na a certain level of smell, sindio? Because nisha notice hata kitu funny supermarket kuna funny enough kwanza nini kwa wapi ni kwa surprised sana place ni tuwa nini Cape Town. Supa iku ina tupa jo. Maka nashindua Kenya kwa ni tunafanya ganini?
I think sometimes unapata the items used.
Your section ya nyama?
They are not fresh.
Ziba kwa section ya nyama.
Kuna damu. na sasa if it's not wiped nini vizuri
yeah.
kutakuwa na hicho kistench
yeah. alafu mostly wanagawasona wakia gava they never want to leave
yeah.
wana kitu hata kikujata media KBC
yeah.
kina Jeff Mwangemi watakaki kutoka KBC
mm.
so is there a difference working for let's say a government hospital, a government mortuary, yeah. and work for a private mortuary. Is there, are there any significant differences?
So the significant difference ni ati kwa private, dosi anaweza amka tu siku moja abweke naye na kuchuje.
Yeah.
Na kuna kitu utadu.
Mm.
Kwa gava, ukishapata hela ni hivyo. Kuna mtu anakuja kukufuata, unafanya nini, ama mlikuwa na nani jana.
Mm.
Ama wewe boru umeingia shift yako unafanya kazi masaa yako ikifika unatoka unaenda home. So kwa gava the pay is less lakini you are assured that okay. small pay. Private facility tuseme pay ni fiti lakini sasa
job security.
You always have someone breathing down your neck.
Okay. Alafu kuna nini? Kuna joke fulani muona ga Americans wakimake. So Americans shindaga ile joke. That day it was cold. So does that matter? Ile time Ryan me day. Alafu kale ka baridi kawashwe. Diki endelea kushiriki kama inabaki kitu pile ilikuwa.
So
that day was cold. Hata majuzi.
Oh yeah. So hizi ndo nime get.
Yeah.
Magrowers.
Kwa majuzi nikuwa na watch na nini? Nikuwa na watch. Niko nini?
It's an intrusive thought.
Yeah.
Za Macarius.
Nikuwa na watch Kevin Hart.
Nikuwa na soa.
Yeah. Nikuwa na watch Kevin Hart. Kati Kevin Hart ame make joke kama hiyo.
Yeah.
Ile like kulikuwa na njeve. Kame shrink. So kana kuaga hivyo kwa sababu umetoka kutuambia that body will lose nini mpaka mtu ana shrink
maji
yeah. So dekiwa kana maji ama ina maji
inakuwa tu flaccid hatu imelala so ndio kitu yenye ita affect kama tuseme for example okay embalm dawa imekuwa mingi ama mshipa zako za hapo hivyo zilikuwa open kwa zipigisha tizi na mafuta kwa choo
wakaneza fura.
Sasa katafunguka sasa simshipa ziko open. Si embalming inapitia the vascular system inatumia hiyo system ya damu.
Yeah, yeah.
So itaenda na itaenda. So itakani kama kamefura. So kama ziko na blockage ama nini ama dawa tuseme ujaeka mingi. Itaingia tu kiasi. So katakosa tu kuamka lakini kako tu.
Kwa sababu nikumbusha uje una gale Riley Daddy sijui 19 what ile kama ambi wa kabel Daddy kakiwa na deki kwa mkono. Kuna kuga na hivyo.
Kunako.
Kama ambi inasema kakali Daddy kakinyonga. Atikali kulianza kunuka inje. Izo siku sama medieval. Kulianza kunuka yora heka sema juu misi.
Anakatoa
kafapo wale.
Yeah. Anakatoa kiendanga.
Alikakatandika jua kini. Akinanetu. Yeah, jua. Yeah. Lakini lasema pia hizi ni zile zetu za obvious. So Kenya, kuna the national average. Ama kuna comedian plan your states pia. Alikuwa sema, nini, at your watch porn hub. You go like, these brothers, they belong on National Geographic. So, ushapata na raya za National Geographic. Because when they're living, yeah, matikira ya meenda na, yes, unge ni ajia tu hiyo. Ujia, ushai, embal, mse, edha uka mwone uruma, uka shundu, uko na hiki yaje na hiki kitu, ama uko na raya, uko like, hey!
Sasa, uko na uruma, sijai para mwenye ntoneo uruma, juu, kwa hida kwa tu, the average size.
Yeah.
Between 4 na 6 inches hivi.
Ni
sasa kuna ingine nishaiona hiyo guy.
Nishaa
mkono ya mtoi.
Yeah.
As in, this graphic.
Hiyo niko najua.
This graphic.
Kwa sagira yofu. Wewe kufa tu na hiyo hivu. Siya kureja mina mie. Mimi niko hai. Unabangeshe yora haya. Mimi niko hai.
Inaweza kuingia mfuko.
Yeah.
As in, siko hivi. Inaweza kuingia hivi mfuko. Eh, staff ilikuwa big.
Works among us.
Yeah.
Tribe wa mededi juwa nini?
Likuwa msap.
Yeah.
Coincidentally. Drops mic. Lakini, wajaka na waluya. Those guys are packing heat, you guy.
Iyo ni yengine. Yes.
Junajua, chakula zao mingi ni protein, yes.
Yeah.
Nisa sapere. Sasa ni githeri, mchele.
So
ugali, yeah. Ni mepeleka na mboga.
So hii raya, nini kwa meidedisha?
So, I think ilikuwa gara. Kutikana waifuwa. Ilikuwa, I don't know, these lifestyle diseases. I think ilikuwa diabetes or something. Ilikuwa an amputation.
Oh.
Yeah. So, kitu kama hiyo. I think diabetes ndio ilimteka.
Na akabaki na mguu mwingi.
They can walk with this one.
Ingeongeza hapo kwa magoti angeza kutembea bado.
Yeah.
Ilikuwa big.
Oh, but that was, hizo wa garea, sindio?
Yeah, ni... Nazo one... niseme moja kwa mwaka.
Mm.
And you know, especially sasa saizi, niko hizi saizi za murima, you guy.
Mm.
So, haziko mingi hivo sana.
Mm. Yeah, but generally, raya zote zinacheza around the same, eh?
Mingi ni the kawaida.
Mm.
Lakini sasa, pia kuna, tuseme, unaona hii theory fulani ati ukinona kana shrinkingi,
mm.
and whatever. I think yeah, ni, nitangwaje? Tuseme, si kushrinki na shrink.
Mm.
Ni tuseme, ile ya mafuta ndo imefunika.
Oh.
Tuseme, a few inches.
Mm.
So, ukikonda, seti itakuwa kubwa. Ni ile tu yenye ilikuwa, lakini...
inatokea sasa.
Kwa sasa, kwa macho ya mse wa kawaidi, itakuwa ni. Nkami imerefuka or something. Yeah.
Boa, kuzuna kukakale ka mse kali vuliwa juya Seth Panyako.
Mm.
Ah, ya,
kale ka bodyguard. Una vile kani... Deki ilikuwa pala, mi sita kivita na mdi. Mi sina ubaya na mdi yoyote.
Mata register nilota hii.
Asi deki, mtoto isi.
This is not my constituency.
Mavilo masama public and private.
Private, yeah.
I just ask. Because unapata maybe watu wa Safaricom, they get offers.
Yeah.
Watu wa KQ wana get ni? Airtime. Nyinyi?
So yeah, ina depending company to company. Kuna zenye ziko na welfare.
Mm.
Na kwa ni ukigenya kampuni itakupea has na ikupe casket and maybe stems za rose or something.
Ama mtu wenu
tamu. So kama ni mzazi wenye mnawaka na wao wanatoa do fulani kama ni tuseme kitu kama as in like it's structured iko kwa kampuni. The other aspect ni ya any the other bonuses zenye unapatanga from kwa kia mocha ni tuseme for example pero akidedi wanaweza waive the mortuary fee.
Last rights. Last respect.
So mimi ni baki nikitafuta
casket. Yeye anawapatia waga jaga kweli. Let's see body wishi pale for 3 weeks.
So
ajaka sisi ndio
inalingana tuseme unajua ni from company to company.
Mm.
So kuna kampuni yenye itakupa hiyo service bure.
Mm.
Na kuna yenye sio tu ni watiaji
na pia nothing ndio kuuliza nilikuuliza. Mm. Kama kuna koga na Muslims wako wameletwa kama bodies.
Mm.
Do you work with Muslims? Are there Muslims who are morticians?
Yes, there are. Kama KNH kuna mjamu mwenye najua. So wako.
Okay, you understand? Yeah, yeah. Like kuna hiyo
wale unajua kwa wao. Yeye akikuhandle, wewe una shida. Wewe kama atheist na mse wako hapa hivi. Lakini shida ni wewe kafiri kwenda kushika mwili yao.
But I think they should just give you guys maybe other things. Maybe mnapelekwa somewhere, you know, land of the living.
Sasa nitangwaje kuna benefit ya tuseme kama end of year mnajengwa.
Mm.
Vouchers and stuff.
Oh, okay.
So mimi nilikuwa naijibu in the aspect ya mse wa KQ atapewa maybe a round trip. Yes. Ya kwenda Malindi na kurudi.
Mm.
Mse wa Safaricom atapewa airtime ya dhao. So mse wa mocha unapewa nini? So nilikuwa naijibu in that aspect.
Yes. Nilikuwa nauliza cause these are benefits you're not looking.
Yes,
forward to. Yeah. Zitakusaidia ikifika hapo.
Yes, yes, yes.
But see later mko like
nimeboeka.
Alafu exactly. Nini? Tukika back to mse kama nani? Seme Jirongo vila li dedi. What happens like mwili amededi ya Naivasha? Mwili naletwa leaf funeral. Do they have to do anything ya kupreserve before ifike Nairobi ama hiyo time inaleta kwa tu ikiwa natural level itakam kwanza kuweka hizo preservatives ikifika Nairobi? That's number one.
Mm-hmm.
Number two, do we put the preservatives before tuanze postmortem? Yes, like what happens?
So your embalming unaifanya after postmortem. sababu maybe ni clot ilikuwa. Yes. Sasa nimeka dawa kwa artery. Imeenda imepushio clot. Oh. Daktari ataiona.
Okay.
Kwa hiyo swali ya kwanza ni whether kuna any preservation method yenye watatumia from tuseme Naivasha to Nairobi. Any distance kidogo sana.
Oh, so mwile ni straight kwa fridge.
Enda yekwe vile tu yuko. Usiguze kitu, usistraighten, usifanye kitu, usimtoe nguo. Mpaka sasa pathologist na DCI ndio wakam sasa. Time ya kwanza postmortem ndio waangalie the condition of the body as is, vile tu ilikuwa.
Okay. Kuzajua kuna hiyo like waza kuwa ulinyongwa na tai na sasa tai ilishatolewa. Because I think you kuna okay. Alafu sasa nini place kama leaf funeral you sasa ndio lazima ikuwe ni the ultimate place to work, no?
I'd say so, yes, lakini pia remember it's a private facility. So hauko assured that tukifunga kazi
so
leo
public,
kesho asubuhi
so public assist, yani public still
public ndio ultimate.
Okay. Alafu nini ikikam to these deaths ushai shughulikia mtu and it made you sad either because walikuwa too young, too old, they had a condition that you can see. They had, like, have you ever dealt with anybody and felt...
Yeah, some type of way.
Yeah, some type of way.
Kuna mwenye, tuseme, ilikuwa early this year. Ama, yeah, early this year. Umse, tulikuwa tumepata nanga Nax. Na, akanijenga tip. Iyo time ni budayo ndo likuwa megenya. So now, kuka a few months later...
Kwa kujenga tip aja?
Inakunga ni
like kulikuwa me shughulikia
budake I love sasa tulipata nanga nao day one up to the very last day mindo niliwa handle. So akitoka akaniachia, you know, ya chai.
Najua.
And then sasa a few months later naona brother zake wawili wamekuja. So yeye alikuwa ameendewa city akaleta ile facility yenye nilikuwa na work. So venye nimesha shughulika ni nini nimemweka. No, lakini isule, inaka familia. It's not who I am thinking it is. I think a day or two later, brother zake wanakam kumview. Ndiyo sasa, ikani hit. Wait a minute. Ndiyo sasa, unajua, kuna zile, unafikiri, ineza kuwa ni yeye, lakini ineza kwa sakuwa ni yeye. Jumajina badu inafanana, na ile ya budake. Lakini sasa, finally sasa, venye niliamini sasa ni vile bro zake walikuja.
Njini kwa memdedisha?
Alikuwa ameatakiwa gari. Gari I think ilipataga punch or something. Alafu akaenda kubadilisha, wasa wakamtokea kadungwa kisu ya shingo. I think na tumbo sana ya hapa hivi kwa heart. Hivyo ndo aliondokea. Alafu sasa response antagwa jama first responders walikuwa slow kiasi. So by the time afikishwa hosi alikuwa dead. So hiyo ndo iliniuma. As in a few months ago tulikuwa na wewe jo.
Full of life.
Amen. Alafu unaona hii si ati ni ugonjwa, si ati ni kitu. You know.
Si ata ni accident.
Ni mtu tu out of their greed ya kutaka vitu zenye alikuwa nazo akaamua kumtake out. So hiyo ilinijamisha na bado nikasikia vibaya juu alikuwa mtu aimless kitu ka 4 or 5 years old hivi. Na the oldest alikuwa 9 years. So unapiga hesabu hao watu wata grow up fatherless. Because ya greedy ya msemu moja ama wawili wenye uliona wanahitaji simu yake more than he needs his life. Naona?
Damn.
Yeah. So the other one ni watoi. Watoi sikuwangi comfortable sana kuwa handle sababu.
Neza guess.
So yeah. Tuseme, hizo ndiyo kesi mbili zenye ni.
Kuzo watoi neza
try kunini. Ni close to heart.
Alafu mtu switch off aje. Like kifika kejani, how do you switch off? From not even kejani kutoka nje ya gate, how do you switch off from
me kutoka nje ya gate? Nipigilie stud zangu. Alafu tuseme as in niende tu ni kwa raia. Ni hivyo mimi nisha kwa raia ni hivyo. We tukipatana kikunya ile uji ya unye hiyo time usinipe story za mocha tafadhali. Hiyo time tuko hapo tunafanya hiyo yenye imetuleta hapo. Sasa, so as in like the switch up inakuanga ni kama tuseme saizi okay well ni kama saizi tuseme ukitoka kuendea mkate msee ataanza kubongesha story iko nini no anataka mkate na maziwa uende
yeah,
have breakfast unaona
yes
so as in ni I guess it just comes naturally. Hiyo ni kwangu. Sijui for the other people how they do ama how they handle themselves. Hiyo ni just how I do it myself.
Like has it made you become more pro-life? Ama how, yeah. Has it changed your perspective on how you used to view life before you started working as a
motivation? Sababu, nimekam kurealize. Hii life ni moja. Ukienda umeenda. Hakunanga take two.
Hata watu wa top floor aje.
Ai.
Hata watu waombe aje.
Ama hata wafanye nini. Ukienda umeenda. Na the interesting thing, the good thing ni ati, hujuangi siku yenye utakufa. The bad thing ni ati, hujuangi siku yenye utakufa. So, in every step, mi upenda sana kusema hii quote, ile ambayo ngwana bishtango itwa Ghost. In every step.
I hope Ghost yuko alive. So that gives it a whole different
energy. Tuliapianga na yeye kwa Kisiangani. He's that very animated guy. So in every step, count death. Saizi, so venye nimekoa saizi. Ningekuwa labda hiyo kikozi ndio inaninyonga alafu niishie. Something totally unplanned, totally as kwa nimefikiria, unaona? So anything can take you out any day, any time. So in everything yenye unafanya, pigia hesabu ya kifo. Unaweza toka kose kurudi.
Yes, yes.
Uende tu kiendanga. Uliacha umepanga wase wako fiti ama ili ni waanze kupigana alafu masai chiko wameanza kutokea sijui kutoka wapi. So yeah, I'd say in every step count to death.
Okay. And so still to stick na history yeah, does it make you want to live more and take more risks ama because you've seen people who took risks? And Sheikh Gele joke at Mount Everest is full of people who had too much inspiration. It's full of driven people.
Who dared?
But at the same time unajua you miss 100% of the shots you don't take.
Yes.
So inakuanga ni in as much as una take risk yenye ni sensible kiasi. Si ku take risk tu hivyo tu kimandamala.
Yes.
Juu, at the same time, tunataka kuishi, na pia tunataka kuishi comfortably. Sio kuishi tu for. Kuna stuff fulani unasemanga, ni the difference between kuhustle ndio usurvive na kuhustle ndio live. You know, something along those lines.
Yes.
So, the difference between survival na living, because iyo space hapo katikati ni iyo risk. I mean, the time yenye uliamua kwanza kutoka media, ukamuanze podcast, that was a risk.
Yes.
Iyo ndo imekuweka hapa hadi saizi. So, there would have been the, nimechujua Job Nation, mineza katu hombure. But then, ukamua, iko nini? You know, ukamua iyo risk, zaka kakupush and whatever, and then, now, here you are.
Yeah.
So I'd say in as much as tuna take risk, take a calculated one.
Okay.
Usi take risk too blindly.
It's got to forever.
Yeah. Na tuseme I have tuseme nimekuwa na episodes za kuji take out more. Hizo thoughts. Sieti kuna kitu nishajaribu. Hizo thoughts juu ya curiosity ya msee kidedi you end up.
Juu. Okay.
Ni kwa mocha ni kwa nawasi. Lakini sasa sijui kama huko kwenye wameenda ndo kuko fiti zaidi hapa. You know. So
cuz wako tu at peace.
Amen.
Yeah.
Yeah, so ni huko na tuseme episodes za bedeni naweza jitoa. Na
I think so at the same time intrusive thoughts. Eh?
Yeah,
which I assume in a mocha resetting would be like anyone.
Yeah.
Alafu unajua the easiest way to test hizi raya. Ian. Tikiraje melala pale. Afu nasikia Rais Ruto amesema kuwa ushuru itaongezwa. Anaika next era ya. Ireko ushuru ni wewe nyenye.
Najua ngojeni wanizike ndio muongeze.
In a split second una going from caring to not fucking caring. Like it's such a nini. The same thing also magati when you're healthy. You have a million problems. When you're sick, you have one
problem. You only have one problem.
Rajelita muko sick, jo ko pale, jo una battle cancer. Imagine jo una pelekana, na ume muko stage 4. Fura ena, kujuna jo kona dini yangu. Na vya kajitome buwana, ni dini yangu. Wenda huko. Ikaene za sushi ya raya. Wajaibo? Awezi chakana raya. Ile sikuza awezi chitatea nao ni, unajua ni kuna ukimu. Kunya ewe.
Kunya
ya. Kunya ya miyu, nilipe deni ya. Kitabu ya ngekwani another nini. But, Buddha jo.
So going to that kidogo tu, kwa hizo thoughts za kujitake out.
Yes.
Unajua, kamse mwenye ajipenda, nataka kukua in control ya kila kitu.
Yes.
So this is the only thing yenye sizi control.
Yes.
Neza control how charge kwa simu yangu itafika ngapi.
Yes.
Nitatembea how many steps kwa siku.
Mm.
Lakini sasa kifo na imenifikia white.
Yeah.
Mm. Inajua itanichukua siku fulani saa fulani. So now nafikiria nikijitake out si nitakuwa nimeipiga chenga.
Yeah.
Juu mimi mwenyewe ndio nimeamua time na place yenye. Nitagenya.
Na kumbe hiyo ndio ilikuwa imekuamulia.
Man, so ilikuwa imeamua.
You can never know.
So,
sema ufa ala.
It's interesting.
Alikuwa nafaa kutoka leo aende hivi. Since hajatoka, acha nimwambie.
By the way, sujitoe.
Acha nimwambie. Alafu nini, iki come to, sepio memit. Ulikuwa nasema, kuna uboi alikutip. Of course, akukosagi. Like, we should have someone who really pissed you off.
Yeah.
Kitu kayo share happen, of course, sitaja nani, uweza tuambia to the scenario, like, why do they piss you off? Kuzi tapata kuna msi mkwa, eh, fadhali mwende zake angekua hapa, alafu wende uchukue pali.
Pali yake. So, the entanguaje, ile mse mwenye liniudhi kabisa, they had a right to be angry. Nilikuwa nimemkosea. Lakini, haikuwa makosa yangu, peke yangu. It was like a series of mistakes. Na tuseme, kama for example, ukiseti kamera uliseti vibaya and then ukiseti receiver ya audio
haya vile umesema hivyo ndio maana kamera ilizimika ilizimika
but I think ile ni space
ni space okay so okay tuendelee
so, tonight alikuwa na right ya kujam but sasa it was a series of mistakes kama tuseme venye ukiset receiver vibaya, nimeset mic vibaya, hapa hivi imetokana, at the end of the day, utakuwa na shitty audio. So, ilikuwa a series of mistakes zimefanyika. So, venye alipata chance ya kuni confront, aliniambia, naomba hata huu kufiwe, ndiyo sikia ilu uchungu nasikia, unajua, mimi niko na pesa, naweza kuchukua, na hii mshahara yenye unalipwa hapa, nikuwe na kulipa dabu, nimekuweka kwangu, nikuangalia yange kama picha. You know, ilikuwa very condescending because alikuwa na feel, akona mula, you know.
Nani kwa mededi?
Hazi yake.
Oh, ilikuwa ni mother ndiye anakuambia hivyo?
So,
what did happen kwa hazi yake? Why was she that angry?
So niki go into specifics hiyo kesi inaweza julikana so I prefer not to.
Okay.
So ilinaitoje? So in that heat of the moment kwa hiyo in that period of madness aliongea a lot of garbage na ikaniudhi juu nili feel like anabonga hivi juu kuna do you know as in msia kwambia wewe ni aje unajua unaweza kwambia ufunge iko nini and all the income and whatever mimi nitakuwa kujenga double mpaka time yenye utadedi you know as in like they feel like just because they have
money
anaweza you know anaweza kutreat kata kataka but forgetting that yeye alikuwa amekamkusikia service yako sababu pesa yake ingemfanyia you know technically ni pesa yake inamfanyia jo analipa ndo umfanye lakini hangeambia do yake nifanyie hivi ama vile so that was that ndo msema shenyu kabisa
okay but Major Minor we hope to keep seeing you around hope to keep seeing you because it means you are in the land of the living
man
and Abuda jo shukran
jo for the work you're doing
karibu man it's very few people actually wanasemanga asanti because this is a service
Yes, mm. yes.
Hawezi za kulipa service. Mm. Ni kujitolea, kuchukua baba, bwana, ama mtu yuwa mtu.
Mm.
To their nakedness, to their most weakest point.
Mm.
Unamtengeneza. Anatoka mocha yake wa better than they came in.
Mm. Mm.
You know? So, I'd say... Yes. Welcome pia kusema asante for the service. Yeah. And I don't hope to serve you yeah. anytime soon.
Let's be meeting, you know, as alive, we'll still drop breath.
Yes.
I know, right?
Yeah.
So of course tulibonga jule story ya nini? Tukimalizia tulibonga jule story ya body ku lose fluid na body ku shrink kabisa.
Yeah. Yeah.
Hii story kuna tunasikia kwa kusema ati kuna bodies utolewa matumbo. Oh, is that true?
So matumbo ziutolewa time ya postmortem ndio daktari ya examine pathologist examine kindani ndani
but the rest of the bodies azitolewa kama kuna postmortem
na pia zikitolewa hata time ya postmortem zinarudishangwa hakuna mali zinapelekangwa ziurudishwa tu kwa the abdominal cavity
but nikuwekelea
kila kitu nikuwekelea tu as in so unajua hawezi rudisha everything to its original place
yes.
So ni kuzi stuff tu ndani of course after embalming and then sasa you see you back
okay
mtu anaziko na guts
sasa PM zikangwa bila akili fika mbinguni bila kufikiria juu brain ikitolewa tukirudisha irudisha kwa hii cavity hapa hivi huwezi irudisha hapa ndani junaona bado iko na blood alafu you've already made an incision ushakata so itaendelea tu ku bleed maybe itaharibu pilo kwa casket and stuff like that lakini sasa ukiweka hapa hivi kichwa ibaki kichwa empty kika cotton wool unaona it absorbs or tuseme hizo blood zimebaki and stuff so it will make presentation easier na itakuwa kazi safi
and I don't think these a way that befits a Kenyan politician being. Kushinda hiyo. Spray ilikuwa tu kwa
tumbo. Yeah, you know.
Yeah,
you like your own thought. Ulifikiria juu ya tumbo yako.
Yeah. Even in the afterlife, huh?
Yeah. Food for thought, eh?
Yes, food. Yeah, so imekuwa ni episode 577 and
thank you for
Merry
being
Christmas,
alive, man.
Merry Christmas.
Yeah.
Izeni jo tumebonga juu death but kuna based yani kuna a certain rap artist anaitwa Last Emperor. Yeye sema god every time I question death the only answer is life.
Yeah,
so
yeah, sure.
And pia Neil deGrasse Tyson semanga we die. We only die because we got to live.
Yeah,
najua. So it's just part of the whole journey. And hopefully tutaendelea kuishi najua for as long as possible. Hopefully 2026 tutaona pamoja. So watu jo, let's be careful out there on the road. Sikuwe like kila mtu kufa alafu anza kutafuta kifo zi. Let's try and stay.
And to all the morticians out there, man. Merry Christmas.
Yeah,
man.
Kuwe na motisha.
Hata mkikosa kazi, kuwe na motisha.
Yeah, tunajua.
Man.
Saki mkuwe na kazi. Zino nataka tu mchill tu pale tu.
Yeah.
Na shinda joka naendaje. So, imekuwa ni episode 577. So, tukisema Merry Christmas.
Merry Christmas.
Eko nana.
Before to go out, niruhusu ni plug channel yangu.
Yeah.
Mejamaina Media. So if kama kuna mtu atakuwa na maybe questions kwa hii episode, wakiziacha kwa comment section, nitajibu kwa channel yangu. Inaitwa Mejamaina Media.
Yes.
The logo is a small elephant in light blue and vitu zinakaa electric huko nje. Yeah.
Okay.
Yeah, that's what's up, man. Iko nini?
Yeah.
Iko nini?
Iko nini?